Ozu even abu ka na chuachu nenuwa. Ya u even abu na control nenuwa. Nke mbu bu ego. Nke ibu abu nwa.
Aje.
Achu chego. Achu awanyi. Echu chego. Achu awanyi. Echu chego. Echu awanyi. Mani echu ego yekwe awanyi. Achu chego. Achu awanyi.
Dali ma.
Echu chego. I'm going to go to the house. Ebi milikiti dubizi achungwanyi One mwone na chwego Eme kata wewe punke neno wa Imalo no wagaga toko
Wagato
Nyabu na chuchwego Achungwanyi Echuchwego Achungwanyi Echuchwego Echungwanyi Mani ichwego yekwe Achungwanyi Achuchwego Achungwanyi
Talima
Echuchwego Achungwanyi
Talima
Original Mr. Flavor Pound the Dance.
Yeah, lelele, okwe kona mwanyi yo, anabu di important yo. Yeah, lelele, okwe kona mwanyi yo, the two things di important yo. Money identity, umu mwanyi na nisi ego. Makana mwanyi wanta lati. When you want a lot to your nipple, I pull out of. Yeah. Ndendede. Amalabe buo. Pianu ronumo. Abobi eko jiolu. Wayo yo. Pianu ronumo.
Alele.
Ijele na professor nye buo. Boyo yo yo. Ay.
Achuchego. 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 Achoba wany. Ijuchego. I should go.
Master Vibes.